Atepa basubuzi abakulira mukatale kabalimi akakire ka farmers market bagala bakulembeze mu kira town council okwayamba kukizibu kyebisaaniko mukatale gebagambye nti bibabuziza ko busizo abasubuzi abogere ku lebuke de fama bategeza nti kasasiro okula mukatale kibateeka mu bulabe oba okulumirwa endwadde eziva ku bukyafu era ne basaba bekikwatako basitukiremu okusobola okutaasa embeera basabye baweebwe ebipipa omuyibwa ebisaaniko kibayambeko okukendeeza ku muwendo ogw'abantu abayiwa kasasiro buli we basanze
amanya nanta mwami mwaseminsi abandi we bamanyi nga anko wa katale
n'okusomozebwa saano kwe tulina
nti okusomozebwa kwa kasasiro kasasiro mu katale ayitiridde
naye ebifo we tulina okuyiwa kasasiro biri limited buli abantu be tuleze tuyolera kasasiro babagobayo bagamba nti lumugenda wanzi kitezi bagobayo wawo nambole bago kati tubungabunga bunzibunzi tulina okusomozebwa kwamanyi kasasiro atuwaako nnyo okuyolebwa olw'okuba tewalina watufu we balina kumudampinga mu kiseera ekituufu abanga atuwaako nnyo okumala wiiki bbiri wiiki satu tetuyoleddwawo
fe akatale wekali kali wakati kasasiro aveeyo waggulu najja n'agenda mu lugudo naye nga sife fe tuyonja naye we tuli wakati wa veeyo yonna n'akulukutira mu myala naye nga si ye fe aveeyo mu mayumba g'abantu